Nthawi yopempherera kwana, Petro ndi Yohane ananyamuka kupita ku kachisi. Pa khomo la kachisi pamakhala munthu amene anali wopunduka miyendo. Munthuyu amapemphetsa ndalama. Ndipo Petro ndi Yohane anamuuza kuti ife ndalama tilibe, koma tikupatsa chimene tili nacho. Mudzina la Yesu, yenda. Ndipo nthawi yomweyo mafupa a munthu uja analimbikitsika. Ndipo munthu uja anaenda. Anadumphadumpha ndi chimwemwe ndipo anatamanda Mulungu. Apa munthu uja analowa mkachisi pamodzi ndi Petro komanso Yohane. Anthu ataona izi anadabwa. Koma Yohane ndi Petro anawuza kuti mukudabwa chani? Poti simphavu zathu zimene tamuchiritsa munthuyu, koma chikhulupiriro chake mwa Yesu yemwe inu munamupha, koma Mulungu anamukitsa kwa akufa. Koma munachita izi pakusadziwa. Koma mutati mulape ndi kuvomereza machimo anu, Mulungu adzakukhululukirani. Apa akuluakulu achipembedzo anakwiya chifukwa chokuti Petro ndi Yohane amalalikira zakuuka kwa Yesu. Choncho anawamanga ndi kuwatsekera mundende. Anthu atamva izi anakhulupirira, ndipo anthu okhulupirirawo anawonjezekera kufika 5,000.